angima mora ni kasa idonyara to onge ngama chanda onge ngama buoga onge anyone in the world manyalo roza
ata futa mazi moja anaye nibamba hey manzi kitu mwenye ndanga hey mwenye fikra ya maana mabamba nikimtanda jam hey ata futa mazi moja anaye nibamba hey manzi kitu mwenye ndanga hey mwenye fikra ya maana mabamba nikimtanda jam hey
nime mwana dada ana mwili ya kishua nitapendwa hiyo serikali na bado nakwambia mambo bado muwa koto bako za afko njenjaro mamazi wakijisenti wakiuma vako na teki ni mgani na muliza niaje na unaitwa nane na mina kutamani angima mora ni kasa ito nyara to onge nga machanda onge nga mabuoga onge anyone in the world manyalo rodha ata futa mazi moja anaye nibamba hey manzi kitu mwenye ndanga hey mwenye fikra ya maana mabamba nikimtanda jam moja anaye nibamba hey manzi kitu mwenye ndanga hey mwenye fikra ya maana mabamba nikimtanda jam hey
ya watoto don't do this to me I thought you are the beast we were meant to be don't break my head I'm not in class 3 I'm an educated man with a PhD natafuta manzi moja anaye nibamba mwenye ndanga nikimlaza kwa kitanda na mpakata na mwambia achore saba na peleka nyuma na mbele bampa tu bampa natafuta manzi moja anaye nibamba
onge na mabuoga onge anyone in the world manyalo